baby.
You boy them sugar a bubbles. Aye, now she was pandemic. Mind. Run it, I don't produce a bubble, tell them.
Say, come on, take a savvy team, but more you are pump a bad life. Now Lucy, now move your quality levels.
Inze na mgonchu sisa, moyo kukumanda. Yangu wako, sanga wako, mbili kukwetaga.
Sanyange vya tala, mkwano kwa tala. Nsubi za talifuna mkazi mwelala. Tugende kwa lirio, mitala wa mayanza. Abagisika la vali yokela. Tako katijoka mkwano kwa chito. Kafete tubi udira. Anga tupepe ya misana na chilo. Kawate sito wa uzuturo. Sana walala siwala babo. Sembera kukata kono.
Zeka wateka sabiti mbo moyo wa kupambela. Na Lucy na mwewe okola vila wosabia chata.
Inze na mgonchu sisa, moyo kukumanda. Yangu wako, sanga waka, mumili kukwetaga.
My God, me gonna love you past generation. Make you feel good season to season. Together forever, wanna no separation. Sadie party, no participation.
Girl, you make me happy, happy.
Treat tight the grass and party.
Yeah,
katilaba, we saza kapati. No mutima, newe kolo, bubadi, hi.
Mungu sisa katami obongo newe kubingwala.
Come,
come my sweet pineapple.
Pineapple.
Run my sweet sweet potato.
Seka wateka sabiti mbo moyo wa kumpambela. Na Lucy na mwewe okola vila voso vya chandela.
Inze na mungu sisa moyo kukumanda. Yangu wako, sanga wako, mumili kukwetaga.
Chikugama wa mauso, linga sune ndongowa. Sikugenda wala, niwa wata sindirayo. Mbuba muru nyanja wa mbuba. Mbuba muisi, ndimo nyama kwera.
You make me shout, oh ya ya ya. Kubya nendulu walala. Tondeka nengende wale wala. Ulibanga sibya kandoya.
You make me shout, oh ya ya ya. Kubya nendulu walala. Tondeka nengende wale wala. Ulibanga sibya kandoya.
Kandoyo.
Seka wateka sabiti mbo moyo wa kumpamba.
Inze na mgonchu sisa, moyo kukumanda. Yangu wako, sanga wako, mumili kukwetaga.